We follow horse, Kimo-sabe.
Kimo-sabe? Why do you keep calling me that? What's that mean?
Wrong brother.
TrendyBeast.com.
Lamini mapena toshna nkihasu siya kosaba Sipo kwenye lost na life Simpo huwa ikost kwa hivyo nkenda dana training or thoughts Sikwenda kuzubawa kushangaa kusaka chapa boss Kutaka kuivaa mikosi, litaka kuivaa mikoti Sikwana passport, password pin like nkakwaa koti Walon supporti wote siwoni kwa line akina pochi Limfungu, pocha noti to shine, atuku fine
Je mimi ni kaka mubaya, kaka sohaya Kaka hunitaga na kaya Mama si unitapatha bila shaka mosaya Niko sick and tired of being sick and tired
Na huu ni mwaka wandui Staki pele wudi tena mnachotaka skijui Na shukura mtopata mbaa kia mtopata buchui Mnataka wadui Nimpaka ni mtata makaka mkui mendekeza hila Legeza sira za rakati minta ball Hata kwa bira makaratas
Unweza case man na pista tuko kusawo men na has Mezaliwa Afrika rumo maisha menfuza kustruggle Ukiwa idol na mwatrack shit twan Kichwani na msaf na babo laugh nizaide for fun Kwan kila kicheche na jona ni mzima Anjia peke kwa puka ngoma ni kugoma kupima Ikiwamo izi haku kusi talazimu nkwele
Na lingwa na dua za mama tangu baba simjui Na fanya dui mwenye njama achi drama na kue Ila jijue kabla jakwama huku mrama situe Ajuko mwe kwenye lama yenye mana mchukue Kisha anombe mimi linfaidike kwa izi mbio Semin kwenye umasikini vyo sofi mafanikio ndio Mieni lio kwa yosifikiri kushindwa Zingatia kauli hiyo siki inashiria ubingu Meni mbish mulize nikatopinga
Na hata kama nge kwa mbuzi nge lala chaka wa simba
More music on trendybeats.com.